madaxda hay-ado kala duwan oo hoos yimaada qaramada midoobay ayaa dalbaday lacag dheeraad ah oo soomaaliya loogu deeqo. tallaabadan ayaa imanaysa 3 sano un kadib markii ay abaaruhu ka dhaceen soomaaliya. Dominic Bergen oo ah madaxa hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO, David Catur madaxa barnaamijka raashinka adduunka WFP, iyo weliba Ted Chaiban oo ka socda sanduuqa badbaadada carruurta ee UNICEF ayaa booqday mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyey Doolow oo ku taala koonfurta Soomaaliya. Mid ka mid a mashaariicdan ayaa ah mid ka caawinaya beeralaydu in ay si joogto ah uga faa'iidaystaan beerahooda, waxaanay iminka beertaan baradhada. Hase ahaatee, David Catur ayaa qaba in kharash la'aan darteed ay dhici karto in mashaariicdan aan la sii ballaarin karin.
Part of the reason why I'm here with my counterparts from UNICEF and FAO, who believe so strongly in this approach, will be to make advocacy, demonstrating that this, which is essentially a pilot, an initial effort, needs to be taken.
Sababta aanu halkan u joogno aniga iyo madaxda ka socota UNICEF iyo FAO, oo iyaguna aaminsan in tallaabadani ay gacan ka geysan doonto sidii mashruucan oo ah mid bilow ah uu u guuleysan lahaa, islamarkaana uu u dabooli lahaa baahida ka jirta Soomaaliya, waxaana tallaabadan ay qayb ka tahay ololaha loogu raadinayo maalgelinta mashaariicdan. Waanan ognahay in dunidu ay xilli adag ku jirto oo dhibaatooyin kala duwan ay jiraan, sida Suudaanta Koonfureed, Suuriya iyo Ciraaq iyo weliba bartamaha Afrika. Waana arrin adag in dhaqaale loo helo mashruucan, laakiin waxaanu soo aragnay ee muuqda waa wax u baahan in la caawiyo. Abaaraha iyo colaadaha iyo raashin yaraanta waxa ay saameeyeen 3 milyan oo qof oo macaluul ay ku heshay Soomaaliya sanadkii 2012. Abaartaasi oo ahayd tii ugu xumayd sannadihii lasoo dhaafay ayaa saameysay 12 milyan oo qof. Xaaladda gaajada ayaa soo roonaatay 2012, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Waxaa ku dhowaad 20,000 oo caruur ah oo 5 jir ka yar ayaa weli halis ugu jira nafaqo darro haddii aan qaramada midoobay aanay helin kharashka loo baahan yahay si looga hortago macluusha, sida uu sheegayo Ted Chaiban.
We saw today the importance of both training community health workers, building capacity on the ground so they can respond to diseases.
Waxaanu aragnay ahamiyadda ay leedahay in la tababaro bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka si ay jawaab ugu helaan xanuunada, gaar ahaan kuwa hela caruurta 5 sano ka yar. Waxa kale oo aanu aragnay xarumo lagu daaweeyo bukaan socodka oo lagula tacaalo nafaqadarrada. Halkan waxaa ka jirta nafaqadarro gaadhaysa 114, waana arrin lagu farxo in fursadan oo kale ay dadku helaan si loola tacaalo nafaqadarrada iyo xanuunada. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in ay nidaamka iyo kala dambeynta soo celiso. Ciidamada AMISOM ayaa ka saaray Muqdisho iyo magaalooyin kale kooxda Al-Shabaab sanadkii 2011, laakiin kooxdani Al-Shabaab ayaa weli dhul ballaaran gacanta ku haysa. Soomaaliya ayaa ka mid a dalalka ugu adag ee gargaarka ama samafalka la gaarsiin karo. Ku dhowaad 870,000 oo qof ayaa u baahan kaalmo degdeg ah. In ka badan 1 milyan oo qof oo kale oo Soomaali ahina waxay halis ugu jiraan inay soo food saarto cunno yaraan ka dhalatay abaaraha iyo colaadaha dabada dheeraaday.